hano kumide ulade Soomaaliyeed yan haysan walbarashadii oo baahanayeen waliba jiray kuri yar yar oo roogan xilligii walbarashada hanasey oo ku jeedeen qoysas dan yar oo awoodna wal ku badan nolol maalmeedka reer sho Abdullahi Hussein Hassan iyo Aadan Ibadir oo daadiyo tisiyey sanad jar waliba kumideyna ulade ka shaqaysadaas baalishley kabo maadaama awoodna shaqooyin ka adag waliba hor joogay oo ngayna guriyaalsho yoogii ki helayaan beesa dhan 25 kun oo shilin Soomaaliga waliba roogana xilligii walbarada lahaayeen iyo hagaajinta mustaqbal sho balse taasay ma awoodan haddo iyo undeerna xilligii reer sho ama nafti oo shaqaysada lahaayeen iyo waliba gacmo ku wadaana bac yar yar oo ka jaran brush suuf iyo luujitooyin la mariyo kabo si uu geekese iyo halan beesid iyo isticmaala lahaayeen Aadan Ibadir waliba isu kumidii ulaadda kobo caseeyeen ee baydhabo ka sugan shaqadan waliba ku gudi jiray muddo 3 sano ee daadisna waa siiyey sanad jar shaqadu is haayona waliba isu ka biilay aadis iyo lam ulaado isla dhalatay waanu ku yar waliba han ku taway walbarashadiis si isnoolo reer sheeg maaray waliba isu sheegay idaacadda Arlaadi sidoo iska maaray warintunga
Ismaar maray anoo maayeedii wadareero isayla kumada fartuuga ka sheegay yoomin labaad tan hele balawaad tan goomba fartan ko hele walaalon waanay dibil show aw ko ekna baajar dad ko beesha deegaanka mariana aanu beesin siyaan aanu kaashay tan leen un shakal maayn wal barashada umaday tan shakay wal barash iskoola ka jari akabay umaday darti aan ku bay idibil salaam umaday lin jeeyana keda ida sifas waladas natu gabtoolay amma gabtoon dugsi ki jartan kal ya bayro jale mera jay ata sale ga shaga shakal maysad
Abdullahi Hussein Hassan oo maalmo ka hor idii arafa hagali magaalada iyo usine kuriga kaliya reer sheen dagdagaga u sii san maray nolol qoysyo
bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magaalada Abdullahi Hussein Hassan oo kamada asaylyaalka baydhow idii koora gale maalintii may gooday 25 ilaa 20 amal aanu berjay ifisan in tuuray aanu berjana deegane kamaryan maaday luro hereri gaayo daganta analayn shagaa idii bii sheelay ku dhigay ma wal meel meel ka dhigaw dugsi iskool analay ka jaray way hiriba reed anina sayra ka shagaa antir ka say dhawaato koobo lug maray ma jarta sunata shagaba milina sayla lay iskool inta dhigana jeelana
awlad badan oo ku nool magaalada baydhabay xarunta gobolka baaya abuuradeen shaqooyin badan oo gaare si nololiyo maalinlaga ay maarayaan iyo wali buroogan xilligii walbarada lahayeen shaqada baalishliga ama asayliga waliba ay ku mid tahay shaqooyinka yar yar ee saameynta kale bulshada balse waliba ka shaqeeyay awlad ehelidii walban haysana